Mbahayi kazi mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa nanjye Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashakisha babo baburanye hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine na bibiri na gatanu. Murumva umusaza ushakisha abahungu be batatu batandukanye muri mirongo cyenda na kane. Hari intimba yatewe n'abo yabuze ariko azi neza ko batabarutse, ariko hari n'iyo agifite yo kutamenya irengero ry'abasigaye inyuma.
Bari bajyanye n'undi undi wa kane we bamuteye mu kivu arapfa arapfa.
Komera 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 muzehe komera komera ihangane 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 ndakumva birangora ku kongera kuzamura akababaro mwagize icyo gihe nkabibasubizamo, ariko ndi hano kugira ngo mbakomeze ndakwihanganisha.
Murumva umwana umaze imyaka 27 abonye nyina agenda agiye gusenga azi ko azagaruka, none amaso yaheze mu kirere ariko ntiyiheba, ahora asenga yizera kuzamubona. Turashaka kandi n'irengero ry'umwana w'umurundi wavuye iwabo mu Cibitoke afite imyaka 14 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine. Mushiki we aramushaka. Mu minota 60 dufite muri aka kanya turatumikira benshi muri mwe mumaze iminsi mudusaba kubatwaza ubutumwa.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 3 yatandukanye na papa we atibuka neza bamubwiye ko yitwa Kari Rwanda. Umwana w'umuhungu yitwa Dano Nsengimana, atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Kigabiro akagari ka Bwiza umudugudu wa Munini. Nabibabwiraga mu kanya arashakisha papa we. Niki cyatumye aza mu kiganiro agasaro kaburaga? Tuguhaye ikaze Nsengimana Dano.
Ndashaka ko nabona ukuntu mbona nk'ababyeyi banjye twaburanye.
Ababyeyi bawe bangahe?
N'umubyeyi umwe papa, urebye n'umuryango umukomokaho, nawe nawubuze kuko ntabwo ndamenya uherereye.
Papa wawe uramuzi? Waramubonye?
Ya, ntabwo nije simuzi, sinanamubonye kubera ko navutse mu 1991 leta mu Rwanda yitaba jenoside. Na jenoside ubwo mama yaje gupfa tubaturanye gutya n'umubyeyi wanjye ariwe papa.
Mama wawe mbere yuko yitaba Imana komera, yigeza kubwira papa wawe uko yitwaga? Urazi izina rye?
Oya, mama yapfuye mfite nk'umwaka umwe n'igice niwe simuzi.
Abakureze hari amakuru bigeze baguha kuri papa wawe?
Amakuru bambwira kuri papa, icya mbere bambwiye ko avuka muri Kongo, icya kabiri bambwira ko yakoraga muri Brasserie ariko yarabagano za Kimihurura, afite n'undi rugo abana bashyiriweho bazano zano mu Kiyovu.
Yakoraga muri Brasserie yihe? Brasserie yaho ngaho i Kigali, Brasserie yo ku Gisenyi, Brasserie yihe?
Bambwiye ko yakoraga kuri Brasserie Gisenyi.
Yakoraga ku Gisenyi agataha i Kigali. Ugenda umbwira amakuru baguhaye, ndabyumva ari ukiri muto, y'amakuru ndayafata uko yampa, ndagufasha kugira ngo tuyubakire hamwe. Bakubwiye ko papa wawe yakoraga ku Gisenyi ataha i Kigali, yakoraga ari hari niho yagumaga? Wambwira ko yarafite inzu ebyiri?
Ngiye bambwiye ko papa yakoraga kuri Brasserie ataha i Kigali, noneho bambwira ko yatahaga Kimihurura ariko afite bashyitsi be babaga mu Kiyovu.
Abo bashiki be babaga mu Kiyovu bitwa bande?
Abo babashe kumbwira witwaga Nyabenda, nditwaga Josiane.
Papa wawe we yitwaga nde?
Bambwiraga ko
yitaga Kadi Rwanda.
Kadi Rwanda yari umunyarwanda ukomoka muri Congo cyangwa se ari umukongomani waje mu Rwanda kwakora?
Bizi kuno nyabukuru yansobanuriye yambwiye ko yahuye na mama kubera ko yari umukongomani waje kugushakisha ubuzima mu Rwanda akora mu Rwanda, kuko mukeshi waje kumbwira yuko bahuriye i Kigali babona na gutyo nyine ubwo mu nyine muzaba papa bateye mama inda ariko i Kigali ubwo ni uko nguko nyine baje kuza kumbwira ayandi makuru mfite.
Uyu Josiane se cyangwa se uyu Nyabenda wabuza aho baherereye?
Kugeza iyi saha n'abantu bakanga aho baherereye abenshi barapfuye ntabwo bakiriho. Gusa amakuru mfite ni uko bambwira ko ngo bashobora kuba harimo umwe hagati ya Josiane cya Nyabenda arimo uba mu Bubiligi, undi akaba ari i Kigali cyari muri Congo. Kuko amakuru bambwiye ko mama apfa bose baje kumushyingura, aba papa na bashiki be bose baje kumushyingura, ariko kubera ko nari muto ntabwo nzi ngo baraje cyane baje kurumva nifite umwaka umwe n'igice kandi umwana w'umwaka umwe n'igice bana n'ikinabaza.
Nyogokuru wawe yaba yarakubwiye niba Josiane cyangwa se Nyabenda bakuzi ku buryo uvuze izina ryawe bakumenya?
Yarabimbwiye, yarambwiye ngo bari bazi, kuko urabona bari bazi dano bagiye ubundi iryo Nsengimana mvuga barinyitse ngiye kwa muganga kwa kundi uburwaye nko mu 2004 nibwo barinyise, naho ubundi bo bazi dano. Kuko yambwiye ko uwo Nyabenda yakundaga kuba igisenyi, ubwo rero arambwiye ati nurangiza uzashakishe uvuga ko witwa dano.
Barakuzi neza ko witwa dano?
Barabizi neza kuko bajyaga baza no kunsura icyo gihe ngo mama arwaye yenda gupfa, numva ko baje bakanamurwaza bahamara igihe, niko amakuru ambwira.
Iri zina rya papa wawe Kari Rwanda ni izina rye nyaryo cyangwa se ni rihimbano? Nta rindi zina gafite
kubera yuko nta rindi zibambwira, ko nabambwiraga bambwiraga ko ngo yajyaga aza anatwa afite n'imodoka yitwaye. Urebye rero nababaza andi mazina bakambwira bati reka reka, ubwo bambwiye yuko ngo uwo Nyabenda ari we waje gushaka ajya gushaka mu Bubiligi, abona umugabo mu Bubiligi abaragiye.
Nsengimana, niba papa wawe ariho akaba yaragize akanya ko kwiga ikinyarwanda igihe yakoraga muri Brazil yabrarirwa ku Gisenyi, niba kumva nicyo ushaka kumubwira nk'umwana kivuge mu kinyarwanda nacyumva azabaririza bazamubwira icyo ushaka kumubwira, usigaranye umurota umwe rwose ufate umubwire icyo ufite.
Namubwira ngo mfite amatsiko yo kumubona kandi nkumva nakongera ngahura nawe kubera yuko byazanshimisha, ndumva n'ibyishimo nazagira mu mutima wanjye, nazishima cyane nongeye kumubona ukundi.
Nsengimana Dano, ndabikwifuriza nanjye ndibwira ko umwana wese nta kindi yifuza uretse kumenya umubyeyi. Tuzagufasha hano mu gasaro kabura guko dushoboye kugira ngo niba papa wawe Kari Rwanda kiriho tumubone, tubahuze, tugufashe kongera kugira ibyishimo by'umwana. Ngaho rero komera, ndagushimye cyane kuba waritabaje ikiganiro agasaro kabura gakwijwe rya Amerika.
Murakoze, n'ukuri Imana ibahe umugisha, murakoze kudufasha kandi n'ukuri mbifurije umugisha rwose, tuwiteka bahe umugisha kuba mwaradutekeje abantu babuze ababyeyi baburanye n'ababo, rwose tubasabiye umugisha, Imana izaba umugisha.
Agasaro kaburaga.
Nyiribambe Serafine utuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga mu kagari ka Nyarupfubire, umudugudu nawo ni Nyarupfubire, arashakisha papa we Sosteni Harindintwari yamuheruka afite amezi abiri batandukaniye ahitwa Kananga mu cyahoze ari Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Ndashakisha papa.
Papa wawe yitwa nde?
Yitwa Sosteni Harindintwari Sosteni.
None mwaburanye ryari?
Yaburanye na mama 94 mu ntambara.
Bari bageze he?
Baburaniye muri Congo.
muri Kongo mu kahe gace
bari bageze mu mugi witwa Gakavanga benda kwambuka
icyo gihe muri 94 wari ufite imyaka ingahe
nari mfite amezi abiri ariko ba data wacu bajya babimbwira
bakubwira uko byagenze
ba mama kuri uko byagenze
mama wawe se we ntacyo yibuka
nawe arabyibuka nyine yambwiraga ko bambukaga nyine batandukanye igihe benda kwambuka bajya Kananga
Kananga yego
nuko niho batandukaniye nyine baraburana we ngo yashakaga kwambuka ajya hakurya
hanyuma mama wawe we aguma hakuno
mama we yagumye hakuno nuko barahunguka barashyira baza mu Rwanda
icyo gihe mama wawe yaraguhetse
icyo gihe mama yari amezi afite amezi abiri
kuva icyo gihe nta kandi gakuru mwigeze mumenya bivukana ko arikira umwana ariko aho umaze gukurira hari icyo mama yigeze akubwira ye papa wawe yigeze yongera kumushaka hari agakuru ke yongeye kumenya
yewe nashigare kubareba ndababura umuntu nyine narimbwiye ngo abanyehe andangira aho muherereye arambwira ati ntabwo nabimenya keretse kuzitonda tugashaka nimero zabo tuzira mu rugo nuko ndagenda ndatuza ndavuga ngo umva rero w'amana uzakora ariko ushaka ariko ndashyira nuko ejo bundi rero sinzi ukuntu nakurikiranye ikiganiro agasaro kavuze numva uko bigenda nanjye rero bigenza gutyo nibwo ngubu nibwo nyimushaka
uwo nibwo bwa mbere
ariko amakuru naba mfite nibwo bwa mbere nshatse papa
wari ugiye kumbwira amakuru waba ufite n'ayahe
hari amakuru umuntu yigise kuma ngo papa ariho ngo aba muri Kongo
yego
ngo bari bari kumwe ubwo rero yagiye kuma nimero ziwe nongeye kumuhamagara barambwira ngo yapfuye
uwo muntu nyakwigendera wakubwiye ko yari azi aho papa waherereye ugendekereje nta karere yakubwiye nta hantu wibuka nta jambo na rimwe wibuka yakubwiye ati yari mu mujyi umeze gutyo uvuga ururimi runuru nta kantu wibuka yakubwiye
muri Zambike muri Zambia
muri Zambia cyangwa muri Mozambique
muri Mozambique
yakwiye ko ari muri Mozambique Mozambique rero ntabwo ari muri Congo Mozambique ntabwo ari muri Congo Mozambique ni ikindi gihugu
yego
niba papa wawe ari muri icyo gihugu cya Mozambique nibutse yabumva ijwi rya Amerika ko papa wawe yitwa Sosteni Harindi Ntwari niba ari muri Mozambique azumva ijwi rya Amerika azakumva azumva amakuru yawe ngaho gira icyo umubwira nyiribambe we gira icyo ubwira papa wawe
mongo mana ndamusuze cyane cyamunye kumaso kumaso tukabonana cyatukanavugana basi yenda narangiza nkanitiye
ngaho mubwira amakuru ya mama wawe
amakuru ya mama araho yaraho njyenyine nafite turi kumwe araho ni inkumi arakomeye ari kureke ko nyine ibyo bitabura ko yabuze umugabo we nawe aramusuhuza cyane n'abavandimwe baracyobe uretse mutekano witabye ejo bundi nimba nyumva nyine arabyumva n'abandi bose baraho
abandi bavandimwe be ni bande
twa nseka nabo hari uwitwa Olivier hari uwitwa Dieri hari uwitwa Niyonsaba abo bose nyine nimba bumva arabamenye
azabamenya none se wowe yagusize ufite amezi abiri wari gato warakuze umukobwa w'imyaka 28 ngaho ubwire papa wawe mubwire uti papa ubu narakuze ubu se wimariye iki ubwira amakuru yawe gato usigaranye umunota umwe kugira ngo turangize
papa ndamusuhuza cyane ndi umuntu ushima imana narize ngeramo hagati mu bushobozi nimba nyumva nyine nuko turi ndi kumwe na mama turacyacumbitse turi mu bukode nuko nyine nuko tubayeho umubwira ati n'isambu yawe famiye yawe yarayimwimye kani wizi
ubwo niba kumva azafata ikemezo gikwiye nongere ngushimire kuba warihanganye ugafata igihe cyo kugira ngo utegereze kano kanya kugira ngo uze mu kiganiro agasaro kaburaga kandi mbapo kwawe Sostene Harinzi Ntwari akumva akabari muri Mozambique cyangwa se mu kindi gihugu utarabyumvise neza agashobora kuba kiri muri Zambia cyangwa se mu kindi gihugu ubwo nuwamumenya yamubwira ko umukobwa we amushaka ndagushimye cyane rero
ngaho nabamongereye neza Imana azabaha umugisha tamwe cyane
urakoze cyane Serafina Nyiribambe ngaho ukomere ugira amahoro
yego namwe murakoze cyane
agasaro kaburaga
hashize imyaka 27 umwana witwa Muhawe nayo Maria avutse avukira mu nkambi ya Kalehe yahunganye n'ababyeyi be ari uruhinja kugeza ahitwa Bamanya mu kirwa cy'Amaheba mu nkengero z'umujyi wa Mbandaka muri Congo. Papa we Viateur Nahayo amaze amezi atandatu ategereje kuza mu kiganiro agasaro kaburaga. Inkuru ya Maria Muhawe nayo ni inkuru y'umwana na wahawe abamurira kugira ngo bamuramire ibintu bigeze wandabaga papa we na nubu ntasinzira dore inkuru ya Viateur na hayo ari mu kane ka Bugesera umurenge wa Gashora akagari ka Kagoma si umudugudu wa Kiruhura.
Natangiye gushakisha muri 1998 tubungutse niyambaga za kuwara uje na nini mijangu ya Gatulika aliko barani kwa wakwa wa hanari kule batasha wala kuminya makuru yao uvuga honu mvisi chiganiro nivuko nanje na jira jeje kushakisha kujiko china amenya inzira vinyira muko jira ngombana nini shkijiga Amerika nza kuwono mfasha amfasha kuwona inimero juu mwenye makuru uri chigari rike niko ku mwandikira hanyuma mwandikire niko kumbira yuko kumusaba ko ashyira ku rutonde ntibwo numvise mu mahugu hari mu kwezi kwa karindwi nibwo yashyize ku rutonde.
Warakoze cyane gutegereza igihe kirageze none uwo urangisha ninde nahayo?
Uwo ndangisha ni umwana wanjye w'imfura nabyaye muri 1995 ubwo twari mu buhungiro kuri nabwo nashakiye mu buhungiro harimo umwana avukira mu cyahoze ari nkambi ya Kalehe aho intambara zibereye ubwo twakomeje urugendo tugera za Masisi tuzimasisi tugira ucuro none umwana ahetwe ubwo hari muri 1996 turakomeza tugera za Kisangani Kisangani tujya za Ikera Opara ko twari kwambuka inzuzi iyo za Ekwateri niko kugera Bandaka ubwo Bandaka rero niho yaje kuburira kubera ibihe bidasanzwe by'intambara idasanzwe ikomeye.
Iyo uvuga ko ariho yaje kuburira umwana w'uruhinja mwajyanye muhetse yavuye mu mugongo ate yabuze ate byagenze gute?
Uko yabuze hari mu gitondo kifatwa ry'umujyi wa Bandaka hanyuma kuko abantu bakuru ntaho bashoboraga guhishwa ariko mu butabazi bwa Nyekongo bafataga abana b'impinja atiri mu gihe abana batazi kuvuga umwana utazi kuvuga ko ari bafata bakamugumana abandi tugakomeza tuyungutara mu mashyamba ubwo mama we rero muri uko kuburana mu masasi y'igitondo nibwo yaje kugenda asanga aho bari gutanga abana babara mu mwaka aho yari kumwe n'umudamu w'umunyabutare w'igikara ambwira ko umwana ndetse yari yambaye agapantara gatukura nduva ariko yari yamwambitse mu gitondo ariko amusigana n'igishora kirimo amabara y'umuhondo n'umweru amusiga ahantu mu kirwa cya Maheba ku Kibandaka hafi y'aho twategeraga indege.
None se uwo mwana birumvikana nimba mbyumva neza hari abantu babagira neza bavuze bati nimuduha abana tubasigarane mwebwe mugende abo bantu mwahaga abana hari akazi n'akabo muzi uwo mwana mumutanga hari ababwiye ati ndamwakiriye hari agapapuro yabahaye ati nimugende nimugaruka nzamubasubiza byagenze gute?
Ni ukuvuga twarongotanaga mu mashyamba madamu yari yasigaye inyuma hanyuma aho amariye kwinjiraho amakuru ambwira ko umwana bo bahise bagira ahantu bari kumwe n'undi mama bakavuga ati muzana abo bana ngo ambwira ko umwana yamuhaye umumama yari ari kumwe ngo n'umuhungu we ariko yaje kumusobanura ambwira ko ngo yari n'umugabo.
None se aho ku kirwa cy'amaheba mwasize abana nyuma ugarutse mu Rwanda ugasiga imfura yawe nyuma aho ngaho mu nkengero za Mbandaka wigeze utekereza ukavuga uti igihe nikigera nzagerageza nsubireho njye kureba aho nasize imfura yanjye?
Nagerageje kwiyambaza nk'abapadiri ko nitwa aribo bakunze kugenda cyane nabaza akavuga ati aho hantu za Mbandaka ni kure cyane nta makuru wamenya atahantu hano wahagera. Ubwo rero kubw'amahirwe y'impuhwe z'Imana numva Imana yarabakoresheje abantu batangiye kurangisha niho nanjye kujya ku murongo mvuga inti wavuga aya mazina y'umwana nkasobanura amakuru wenda Uwiteka aba yakimurinze na amakuru yakumvwa hanyuma nawe agashobora kuba yabona ababyeyi be agataha mu gihugu cy'ababyeyi be.
None izina ry'umwana wawe urangisha rimbwire yitwa nde?
Umwana wanjye yitwa Muhawe nayo Marie Edite yasigaye aho ngaho i Mbandaka uvuye ku kibuga cy'indege aho indege zazanaga abantu i Kigali muri 1997 hari mu kwezi kwa gatanu nko mu birometero bibiri.
Mu birometero bibiri uvuye ku kibuga cy'indege ariko ni rwagati mu muruzi rwa Congo
kuri Freze Desire Nili. Freze yaramanukaga ariko kubera ko twari tuvuye muri izo centre ahantu turi nka cyane duhuru tugera ngo mu nkengero za Freve aho Freze iri kugenda niba ariko turi mu mazi n'ubundi ariko twumva ibiza mu mazi hakurya n'ubundi aho twari tuhagaze hariho kari mu mazi.
None ubu wagerageza gusubira Mbanda kagashakisha icyo kirwa cy'amaheba agashaka uko yabona umwana wawe Marie Edite Muhawe nayo yabariza he? Hari agasantere gahari, hari akaduka gahari, uretse uwo mugabo n'uwo mugore mwasigiye umwana hashize imyaka 27 abantu barakuze barahindutse, ariko se hari akantu wambwira umuntu yaheraho akavuga ati ugakoresheje wahagera abo bantu mwasigiye abana bari ni iki kibaranga basengeraga he bavugaga uruhero rurimi?
Ubu bavugaga ibirebana n'iringara, n'iringara bakoreshaga n'igifaransa. Ariko uvuye aho ngaho kuko tumaze kuva muri ako karwa muri iki kirwa kuko cy'uruzi twarazamutse zihita zihindukira kuri iyo santere murambo ati ni muri santere banyuzemo hanyuma twe bahitaga baduhereza impuhure guhita tugera mu modoka za HCR zigahita zitugeza ku kibuga cy'indege. Ugeze aho ngaho imodoka zashyiraga abantu ku kibuga cy'indege uvuye mu mujyi wa Mbandaka ndani ko twari mu mujyi wa Mbandaka hafi yaho ibyombo byapakiraga abantu noneho twagira ikibazo dusubira mu kuboko kw'iburyo muri ako gace.
Viateur Nahayo ndagushimye cyane kuba waritabaje ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe kubona imfura yawe Marie Edite Muhawe nayo. Urakoze kuri ayo makuru kandi ngushimiye kwihangana bategereje igihe kirekire ukomere tuzafatanya kumushaka.
Nanjye ndabashimiye Imana ikomeza ibakomeze ibongerere imigisha myinshi kuguma gufasha abana babuze Uwiteka akazajya abacyura mu gihugu cyabo kandi dukomeze Imana ikomeze ibaturindire rwose tukira turi benshi kandi amasengesho y'abana b'Imana namaguma kubageraho cyane mukomeze.
Shaka gasaro kawe mukakabona mazerero shaka gasaro kawe mukakabona wiki ntegeye shaka gasaro kawe mukakabona shaka gasaro kawe mukakabona.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri Sanga Dismas hatunga Imana n'umurundi utuye ikigadi igikondo mu karere ka Kicukiro murenge wa Kigarama umudugudu wa Kimisange ararangisha musaza w'umugore we Richard Hakizimana wari utuye mu Cibitoke. Dismas hatunga Imana ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze cyane.
None uri mu kiganiro agasaro kaburaga, niki kikuzanye muri iki kiganiro?
Miki kiganiro kuko nari maze genda ntegera iki kiganiro cy'agasaro kabuze numva yuko nabi ico mufashije ico gihe nari ndi kumwe na madamu ambwira yuko hari musaza we yabuze
uwo musaza we yamuburiye he
uwo musaza we yabuze mu 94 i Burundi hari Burundi baba mu Cibitoke ubwo musaza we baramubura baburana mu ico gihe nyene mu ntambara ariko mu nyuma baza kumva yuko we yoba yari ahungiye muri Congo ubwo rero baravindira baraja kureba muri Congo baramubura aho bageze bababwira yuko yoba yagiye gutura ngo ikaremi aho yari arugo bwa mbere yarahavuye
musaza w'umugore wawe yitwa nde
yitwa Hakizimana Richard
none se muri 94 baburana yarafite imyaka ingahe
14
ababyeyi babo bari hehe
babana mu Cibitoke nyine
bava mu Cibitoke bahungira mu cyahoze kitwa Zaire
we yagiye wenyine baraburanye kwa kwa kunda abantu bahunga ukamenya bamwe bajanye ari abandi hariya baraburanye rero n'ico gi
Hakizimana ajya
muri Congo
muri Congo mushiki we aguma mu Cibitoke
yego baguma mu Cibitoke n'abavyeyi biwe bandi bose
kuva icyo gihe kugeza ubu nta makuru birumvikana ko twaje ijambo umufasha wawe yaguhaye amakuru ahagije nanjye nifuza ko wansangiza kugira ngo afashe gushakisha amakuru mufite kuva yagenda ibuvira umukanya wambwira guti bagiye kwa mushaka basanga yagiye ikaremi yajyanye nande ayo makuru mwayabwiwe nande
makuru mushiki we wundi avukana na madamu ibamu hari umuntu ngo yaje ava muri Congo aramwiganira ko yabuze mwene musaza wiwe amubwira yuko amuzi yamubonye ico gihe muri Uvira umushiki wiwe ahita aja muri Congo muri Uvira abantu yamubwiye exactement ahageze bamubwira yuko uwo muntu bamuzi ariko atakibangaho bahita bamuha n'agafoto kiwiwe yari yahasize ubwo avuye wewe bamuhaye nimero za telefone zabo bamubwira ko azabahamagara akababaza yuko boba yaragarutse cyane boba baramubonye mbese ibintu nk'ibyo ariko we rero mu nyuma telefone baza kuyimwiba aho mbaza nimero za ba bantu muri Congo ugabura amakuru yose amakuru abarahetse kugeza ico gihe nta kundi kuntu arabona asubira kuvugana nabo
ako gafoto ka Hakizimana muracyagafite aho ngaho
yego
abo bantu bibuvira bababwiye yuko yagiye karemi nta kindi kintu bababwiye cyadufasha kumenya aho ashobora kuba aherereye ubwo yagiye afite imyaka 14 ni ukuvuga ko uyu munsi afite hafi imyaka 40 nibiri amaze kuba umugabo nta kazi na mwa bamutaziraga hari niki kimuranga
bamutazira kadogo akiri ngaho muri Uvira
yigeze abo mu kadogo muri babandi baba kadogo
simbizi neza wenda kubera bamutazira iryo zina ushobora gusanga yageze muri Congo ico gihe akabaho nabo ubuzima bubi mbese bakaba bamwita kadogo
wowe arakuzi Hakizimana arakuzi azi kuri kumwe na mushiki we ntabwo abizi mushiki we ntabwo muri kumwe aho ngaho wowe uri ku kazi
oya mushiki we ndi ku kazi ubu mushiki we ari mu rugo
iyo amukubwira niki kintu wambwira cyangwa wavuga muri kano kanya abantu bumva ikiganiro gasaro kaburaga bakumva cyatuma Hakizimana amenya yuko urimo umushakira amahoro kuri kumwe na mushikiwe yitwa nde
mushikiwe yitwa Hazarimana Manyishike
ni iki kintu yakubwiye amwibukiraho cyane n'utuhe dukino bakinaga niki wakwibutsa Richard Hakizimana ku buryo yumva koko ko ari mushikiwe umushaka niki yamukubwiye
mushikiwe ni muto yamukurikira nk'ubwa gatatu
yego
ico gihe nibaza iwe yari imfura iwabo
yego
yakurikirwa n'undi muhungu yitwa Delphe nawe nyene mu miseze yitabye Imana agakurikirwa n'undi mukobwa yitwa Habyarimana Mireille.
Yego.
Mbese n'ibintu nk'ibyo nk'udukino baba barakinaga ndumva yari akiri muto. Ndikiretse mbajije mudamu ntamwe ngeze mu rugo nagwa nk'amakuru.
Oya, ibyo umpaye birahagije, yakumva abavandimwe be akamenya ko muri umuryango mushaka. Ariko se mbere yo kukureka, igihe twazifite kirimo kirarangira, ariko n'ubwa mbere nakiriye hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga, umugabo nkawe ushaka musaza w'umugore we, uwo mufasha wawe, umugore wawe, iyo muri kumwe ubona kuba atabonana na musaza we hari icyo bimugabanya, aho ubona bimuha umuhangayiko, ubona atanezerewe kubera ko ataza aho Hakizimana yari yarahererereye.
Mbese aba yumva babaye cyane mu muryango, baba bumva bamukeneye cyane, kuko niwe mu bavukana n'abahungu babiri, uwundi yitaba Imana mu minsi iheze, ariko bo baguma bumva uko bakeneye kuba babona musaza wabo wundi, byabashimisha cyane. Mu kanya niho navuganye na mukuru we wundi ari Burundi, uwo mukobwa yamukurikira arambwira ati ahubwo kuba unabimbwiye, ati hari umukozi w'Imana twari twavuganye, ati nawe tuvugana ku bya Rishari, ati mbese ndikira ngo ni Imana yo bigomba imutwereke. Muri makuru ngo uko nyine baba bamufite igishika, babumva uko bamubonye caba ari icizere cyiza cyane, bagira rero baba ari byiza kuri we.
Niba Hakizimana Richard akumva wowe Dismas Hatungimana, azamenye yuko washakanye na mushikiwe Habyarimana Magnifique, ukaba ushaka amakuru ye, ndahamya yuko tutazatinda kuyamenya. Ngushimire cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro ka Buraga, ugashakisha musaza w'umugore wawe, kimwe n'abandi Barundi baraho ngaho mu Rwanda, ndetse n'abari mu Burundi n'ahandi bari hose ku isi bumva ikiganiro Agasaro ka Buraga, wadufasha kumenya aho Richard Hakizimana aherereye, byadufasha kumuhuza n'umuryango we umukeneye. Ngaho rero Dismas Hatungimana, ukomere, ugira amahoro.
Murakoze cyane.
Agasaro ka Buraga.
Agasaro ka Buraga.
Uwizeyimana Vanessa, uzwi ku izina rya Doto, hamwe na musaza we Francis Kurwa, bavutse ari impanga, babuze umubyeyi wabasize mu mwaka w'1996, bari bafite imyaka itatu. Ya basigye ababyeyi be bari batuye mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Kirehe, akagari ka Kirehe, mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Umubyeyi wabo yitwaga Burasa Glorioza, abavandimwe be bitwa Mukarubuga Devota na musaza we akitwa Rugunzigwa Emile. Aba bana baramushaka kandi barakuze, inkuru yabo tuzayigarukaho mu kiganiro gitaha cy'Agasaro ka Buraga. Muri kano kanya ngiye kwakira umusaza wabuze abana batatu mu mwaka w'1994, wa kane abagizi ba nabi bamutaye mu Kivu. Uwo musaza yitwa François Babiriji, atuye mu karere ka Mugambazi mu murenge wa Murambi mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, aho kera bitaga kwa Rwubushishi. Ndaharuzi. None uri hano rero mu kiganiro Agasaro ka Buraga, uri kumwe na Venuste Nshimiyimana. None mbwira, uragira ngo ngufashe iki wa mubyeyi we?
Ndagira ngo umfashe kunshakira abahungu banje batatu babuze.
Abahungu bawe batatu ni bande?
Harimo uwitwa Nyirabahunde Jean Paul Siko, bamuhemba akazina ka muzehe, hakabamo uwo bitaga Senzoga Diogeni, hakabamo uwo bitaga Ikorinyaho Gaburiheri, n'undi mwana witwa Kayitare Jean Pierre, wa mwene nyina w'umugore wanjye ntunze nyine mwene nyina bose, ndetse n'umuryango umwe.
Hanyuma se abo bana bose bagiye he, mwatandukanye mute?
Bambuye aho duhunga ndese njye banasiga iremera noneho bana barakomeza bamarukuru twanga bitsinze baragenda ubwo njye navuga nti nshobora kugenda ntabwo nagere iyo njya nigarukira mu rugo abana bagenda batyo baransuka ubwo rero bajyanye n'abashyitsi babo bagiki babo baragarutse rwose narababonye bari hano kwikumwa
abahungu bo ntibagaruka
abahungu ntabwo bagaruka bari bajyanye n'undi undi wa kane we bamuteye mu kivu arapfa
komera muzee komera ihangane ndakumva birangora ku kongera kuzamura akababaro mwagize icyo gihe nkabibasubizamo ariko ndi hano kugira ngo mbakomeze ndakwihanganisha komera ihangane hanyuma dukomeje ngufashe kugira ngo umbwire dushobore kumenya aho uriya muhungu wawe Jean Bosco aherereye tumenye aho Diogene aherereye tumenye aho Gabriel aherereye aho Jean Pierre aherereye wihangane abo bashiki wabo bagarutse ambwiraga yuko abo ngabo bo muri kumwe
rwose umari masaka undi turi kumwe hano hepfo mbese waratuhanye nk'isaha murongo basigaye baje muri iyo ntambara bo bazi hantu bagiye bo bazugunya babatera babata abakobwa barinjira abahungu menda guheba n'umukobwa wari warasigayeyo we yageze inyuma byageze hagati araza nawe yabuze ariko yaraganjiraho n'abarahari
hanyuma se mu makuru baguhaye bakubwiye yuko basaza babo babasize he
basize rero njye mu mashyamba ya Kongo nimo basigaye bararongotana ubwo ngubu abo bari bari kumwe Gatare bari bahashenye iyo za Gatare ngo niyo nazakayinda aho ngaho abandi basigaye bararongotana ubu basigaye ngo mu ishyamba niyo turavuga ngo nzandebe rwose rwamboneye rwose yewe n'Imana yagufasha nanjye nanjye kandi kubwo abantu nanjye rwose ntabwo bangira ngo ndenganirewe rwose
oya ndabyumva wambwiye ko hari abahungu bawe batatu nimba nibuka neza wambwiye Nyirabahunde Jean Bosco umbwira Senzoga Diogene umbwira Ikore ryayo Gabrieli ariko wongeraho n'undi Kayitare Jean Pierre umbwira yuko ari mwene wanyu ari wa mwene mu Bibiliya
akomoka ahantu ingirwi akomoka ingirwi
ingiryi ndaharuza aho ngaho hafi ya Butongoyo
muramu we
yego
nyina ari muramu wanjye senuvuga ko wamubyaye yari afite mukuru w'umugore wanjye abo rero basaza bo barapfuye hari umugore we yarapfuye ntuzira patwe abana be nibo batuye ingiryi ubu
nawe ni nk'umwana wawe none ni umwana wawe aho bari niba bakumva muri kano kanya hano ku ijwi rya Amerika aba bana bakaba bakumva rwose muzehe bubirigi ni iki wababwira babwira amakuru yo mu Rwanda babwira uko hameze babwira amakuru y'iwawe babwira amakuru y'abana bari mu rugo kugira ngo nabo bumve ako kantu ko mu rugo k'ababyeyi kabareshya kati mutahe bababwire icyo wifuza kubabwira icyo ufite ku mutima
icyo nifuza kubabwira
yego
bakuru babo turi kumwe hari Cyprien twizeye Imana n'abana be rwose yaraje yashatse umugore yarabyaye abana be barangije universite abandi barangije amashuri makuru nuko ntegereje Imana nawe Inoseni nawe turi kumwe n'abarahari n'abakobwa banjye basikaransiya barahari ndetse urete ko twagiye ntegereje Imana n'abarahari rwose turi kumwe abantu bose turi kumwe urete abo bana batatu kandi ntibabyumva n'abandi baturanye bose twari duturanye hari nk'abana ba Kanyamibwa bazi kari duturanye abo bana bose uko bari mu mashyamba bakwiye kuza dore ko uwabajutse ngo bagume iyo ngiyo bakwiye kumwe bo bote bagataha
nizere yuko iyo mpuruzo yawe bayumvise Iryo jambo ry'umubyeyi rireba Jean Bosco Nyirabahunde na Diogene Nzoga na Gabriel ikora ryayo hamwe na Jean-Pierre Kayitare abo bose urabahamagarira gutaha uti
nimugaruke
yego
ndabamagarira gutaha rwose
ndizera yuko bakunzwe kandi ndagushimira ubwizi nge ndagushimira urukundo ndagushimira ko wihanganye rwo bwose twakomeje kugira ibibazo bya tekinika ariko wagumye hafi ndagushimira ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga dukunda abantu bo mu kigero cyawe bakuze bikagaragara yuko ijwi rya Amerika ryumva n'urubyiruko ndetse namwe mukuze muba mudutega amatwi kandi mudushyigikiye
kumva rero yewe
karame
ukora kuvuga ngo umusisi
yego
umusisi yarafite abantu b'abanyabwenge batubwiraga ibintu bakatubwira ndetse uburyo umwana utitenye na se ngo ntabwo yamenye ibyo tuye kuriya ziza vuye
yego
abana nababwira kandi muze dutaye abana bakanga bati turapfa nabo bari bashoreye uwo waguye mu kivu baramushoreye uwaragiye arahera ubonye nabo bataba bakaza nkababona
komera ukomeze wihangane Abimana yaguhaye ukomeze ubarebe kandi bakube hafi bagusajishe nabo ngaba bandi nitugira Imana tuzababona nabo baze bakubone hanyuma mukomeze
mu rugo
komera Imana izagufasha ngaho rero muzeye babirigi François ukomere wari mu kiganiro agasaro kaburaga Nyina ajya kugenda agiye gusenga ikibeho muri Nyaruguru yagiye amubwiye ati mwana wanjye uzaba umugabo uwitwa Eric Munyaneza amaze imyaka 27 atandukanye n'umubyeyi we witwa Ikeza Domitile bari batuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza umurenge wa Ntyazo akagari ka Cyutamakara umudugudu wabayi ahazwi ku izina ryo Kuruyenzi Eric Munyaneza ari mu kiganiro agasaro kaburaga
umubyeyi wanjye yitwa Ikeza Domitile ubwo yaje kugenda ajyanye n'abandi bantu harimo marume wanjye yisange barambirwa karaveri ajyana n'undi mugabo witwa Agostini bari bagiye gusenga ikibeho muri za 95 icyo gihe nari umwana bamaze kugenda bagenda bagiye ntibagaruka ndibuka icyo gihe uwo mugabo wabajyanye yabwiye mama ese wagumye hano ukazirebera umwana ukazikerera umwana agahinda ubwo rero kuva icyo gihe yagenda yagiye nagerageje gusenga ndashakisha ahashobokaga mbona ndababuze kugeza isaha baragiye twarategereje ababyeyi abavandimwe bose utuzi ngo bagiye hehe
none se niba numva neza uyu uwo mugabo uvuga gusitine bajyanye barasenganaga gusa yari inshuti ye yakoraga kahe kazi
uwo mugabo barasenganaga yari inshuti na marume yari inshuti ye cyane ariko babaga mu bintu byo gusenga cyane ubundi yari mu Bugesera bari barahuriye mu bintu byo gusenga iyo za kibeho
hanyuma se kuba yaramubwiye ngo ibyo byo gusenga wabyihoreye aho kugira ngo uziterera umwana agahinda iryo jambo wararyiyumviye wari ukiri umwana wari kubwiye
iryo jambo nararyumvise nubwo nari umwana ariko nararyumvise uwo mugabo yajyaga atubwira ngo hari igihe nzagenda ntazagaruka maze kubwiriza ibihugu byinshi bya Afurika mbizengurutse niba rero yarumvaga ari mu gihe cyo kugenda sinzizi none abantu bajyaga bajya ahantu bita za Nyabimata ubwo kiriho na Nyabimata hari umugabo bararaga bitaga nibaza izina rye ariko naje kujya kwiga hafi yaho njyayo maze kujyayo njya no kumubaza nabaza nese aba bantu baje ndamutobanurira uyu mugabo uko yajyagaza hano no akaza akarara mukaganira bahirukana urya mugabo arambwira ati rero abo bantu icyo gihe uvuga baje ntabwo bagezana arambwira ati cyakoze haje umwe wari ubakurije ambwira yuko abandi batize ikiriho ati ahubwo nayo numvaga narabuze amakuru yabo nibaza uko bimeze byaranyubahita ahubwo urakoze nayo nibazaga byaranyubiye nibaza aho bagiye narumvise numva yuko bo baheze ishireho we ajya aho ngozanya bimata ariko nyuma hajya gusubirayo ngo ajya kubareba amusezeye ku byo rero nta makuru yandi tuzi byagarukiye aho ngaho
reka nongere ngusubize ikibeho ubwo ugeze inyabimata bajya gusenga ikibeho wongera wibutsa numva ijwi rya Amerika ni mu wuhe mwaka
ni muri 1995
kuva muri 1995 kugeza ubu hari ikintu kigeze kibi kibeho wavuga yuko umubyeyi wawe yaba yarakiguyemo ari nk'uruvunge ruhabaye hakagira abantu baha komerekera cyangwa bahagwa hari cyahabaye
okay muri make muri icyo gihe icyo numvise ni uko hariyo abantu bahunga baba abantu bapfa bagenda ariko nta makuru mfite niba barabaguye niba baba barahunze ariko njyewe mu kwizera umutima wenda numva yumvise yuko baba barahunganye n'abahunze ariko nanjye ntazi ngo bari hehe nta kintu gice kindi nigeze mpumva kuko nari umwana
igihe bagiye gusenga bavuga ko bagiye ikibeho gusenga bagiye bahasanga impunzi zari zihari n'imbere yuko inkambi za kibeho zifungwa
n'imbere yaho
ni ukuvuga yuko niba ibyo bintu byarabaye bahari bashobora kuba baravuye mu nkambi yenda bakahunga bakajya ahandi hantu cyangwa se bakaba batarashoboye kuva muri izo nkambi urashakisha abantu bavuye mu rugo bajyanye hanyuma bose ntibagaruka kandi hari umwe wambwiye yuko yababwiye ati wakwigumiye hano kugira ngo uzatere umwana wa gahinda uwo muntu wamujyanye cyangwa amubwiye ayo magambo yaba yari azi neza ko agiye atazagaruka
icyo nkeka yari umukatolika ariko wasengaga imana cyane kandi wajyaga ibintu by'amayereka cyane kuko yari ajyanisha n'umusozi wose ukabona ko mbega atandukanye nize atandukanye y'abakatolika n'ubwo ari umukatolika ariko rero ugasanga we yari atubwira ngo igihe kimwe nzagenda nzagaruke maze tuzenguruka ibihugu bya afurika icyo rero nacyo kintu cyagiye kintera kumva yuko wenda baba baragiye gutyo bakagenda bagiye bumva ko baba bakiriho
ariko se ukaba unanisobanurira impamvu umubyeyi wawe mama wawe ukubyara yagenda akamara imyaka 27 atarasubiza amaso inyuma ngo avuge ati nasize ikibundi inyuma
nanjye icyo nicyo kibaza nanjye nagiye mbitekereza ndavuga nise ni gute umuntu yajyanye n'abantu bagera muri 5 muri 4 gutyo bageze ikigihe nta gusubiza amaso inyuma ariko maze gukurikira cya kiganiro cyawe numva ngize kwizera ndavuga ni ukwemeze kose numva n'abandi bantu bagira kubwizange numva ngize kwizera yuko mbizeremo yuko yazaboneka
mama wawe aramutse ariho nibutsa mu ijwi rya Amerika ko yitwa Ikeza Domitira niba akiriho akaba ari kumwe na ngeye barambirwa Claveri bagenda muri Afurika bigisha ijambo ry'Imana niba bariho bakaba bakumva cyane cyane mama wawe nicyo ushaka kumubwira nk'umwana usigaranye umunota umwe kugira ngo turange ikiganiro
namubwira nti mubyeyi wanjye ndagukunda nuko wansize umbwira ngo uzabe umugabo yuko nawe nabaye umugabo kuko mama yigeze ambwira ngo umwana wanjye uzaba umugabo n'imodoka uzayigura ntabwo 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 ntabw kandi ndagukunda n'uzanza kwasira n'umubyeyi wanje n'umuryango wose hanyu uramukundira mukundi
Erike mana kiza ni modoka warayiguze
oya ariko biri mu nzira ni wabasi maze kubaka rumva rero biri mu nzira nabyo biri mu nzira
Imana igufashe ikongerera imigisha utunge utunganirwe icyo umubyeyi yasize akuraze uzakigereho kandi Imana ni gufasha akabakiriho tukazamubona ubwo byaba ari ibintu byiza byaza kukongerera ibyishimo ndagushimye cyane kuba warihanganye ntabwo watezutse gukomeza kutwibutsa ubwo uti ndashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga natwe twishimiye kukwakira kandi ndagushimiye
murakoze cyane Imana mwahumugisha
agasaro kaburaga
kize imyaka 60 uwitwa Telesphore Sibomana atandukanye n'abavandimwe be bagiye berekeza muri Kongo abo ni mushiki we Alvera Kamacurira n'umugabo we Mathias Nkuriyingoma Telesphore Sibomana atuye mu kane ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro mu mudugudu wa Matyazo
murabukirana ikiganiro cyanyu cy'agasaro kabonetse urimo buri gihe ndagikurikirana rwose ntabwo kijya kikunda kunshika noneho nkaba mfite mushiki wanjye n'umugabo baragiye Kongo kera z'umwana na n'ubu ntabwo nzi amakuru yabo
bagiye muri Kongo ryari
bagiye ndi umwana muri 62 gutyo na rimwe
ni kera birumvikana mushiki wawe yitwa nde
mushiki wanjye yitwa Kamaturira Alivera
naho umugabo we
umugabo yitwa Nkuriyingoma Mathias
none se muherukana ryari wakuze utababona ntiwigeze ubakigera kuva bagenda
uko rero abana bari bafite abana batatu ba abo bana nibo nzi bagiye bafite umwe yitwa Nkurunziza umukuru yitwa Nkurunziza umukurikiye akitwa Musominari umukurikiye akaba umukobwa witwaga Mukamana noneho rero abo bana bamaze byarinda abana bakinisha ngo baratwika imbeba batwitse inzu yabo igiramo ibintu byinshi agahinda karabica agahibahita bavuga ngo barimutse ubwo baragenda bajya Kongo icyo gihe nkajya numva bavuga ngo bakavuga ngo batuye bakaba ko batuye muri Kivu muri Kigereho njya numva ngo hari Kivu y'amajyepfo cyangwa Kivu y'amajyaruguru ariko ntabwo nzi ariko icyo gihe baravuga ngo yari Kivu noru bavugaga
Kivu noru ubwo ni y'amajyaruguru
noneho nanone abandi bakavuga ngo bari batumba ahantu bita imuvumo niba ari muvumo na n'ubu rero agahinda karanyishe nkavuge neza ntabwo namenya icyerekezo cyabo sinamenya niba muri uwo muryango wabo hari umuntu waba uhari wenda aho bari batuye mbere ubu hitwa mu karere ka Gakenke bari batuye ahantu bita Ikarukungu bari batuye Ikarukungu hafi y'ahantu bita ku Murambo
mushiki wawe aramutse akumvise akumva hari umuntu witwa Telesphore Sibomana umurangisha yamumenya arakwibuka yagusize ufite imyaka ingahe
yasize ndi muto cyane ariko hari uwo yakwibuka bakurikirana nawe kubera ari imfura ya mama ndetse ni imfura ya mama na data akaba umuhungu wamukurikiraga yari umugabo nawe birumvikana ntakira ariko yitwa Munyarugarama Simoni
yego
noneho hakaba hari n'umukobwa wakurikiranaga bita Nyirakarire baracyanye ariko Nyirakarire hakaba n'undi witwaga Mwumva Neza Yohana abo ngabo rwose numva yabamenya aramutse akiriho data rero nanone yitwaga nkunzu umwami nawe ntabwa kiriho na mama yitwaga Nyirabatega nawe ntabwa kiriho
hanyuma se umugabo we wambwiye ko yitwa Nkuringo mama Matias ntabene wabo basigaye hafa aho ngaho utuye
ubu rero njyewe nsigaye ntuye nyine ina muri Rwamagana ariko bo bari batuye mu karere ka Gakenke bari bafite umugabo bari bafite uwo musiki wanjye yari afite umugabo wabo witwa Garuka Zihogo
nawe nta gakuruke uzi ntiwamenya niba kiriho
nawe nta gakuruke nzi ntabwo namenya niba kiriho ariko muri uwo muryango harimo undi muntu witwa Serishihe
none se ninde usigaye mu muryango mugari w'iwanyu ninde ukiriho uretse wowe ku buryo wabwira amacurira ati abangaba baracyariho uzaze kubasura cyangwa uzatubwira uherereye tugusure
igaragara cyo umugore w'uwo musaza witwa Munyarugarama uwo mugore aracyariho
yego
aracyariho usibye ko ubu ngubu arwariye mu bitaro by'Inemba aracyariho ariko nanone n'umugore w'uwo mugabo wa mukuru wanjye witwaga Mwumva Neza nawe uwo mudamu we aracyariho usibye ko Kamacurira bimuka bagenda Mwumva Neza yaratari yazana umugore ye ariko aramuzi cyane Mwumva Neza rwose aramuzi pe
naho se Nkuru Nziza Musuminadi na Mukamana amakuru yabo
abo bana bishwa banje rero bahise bagendana n'iwabo ubwo ariko nabo tiza twari mu kigero gisa n'ikingana nuko nari nyirarume ariko twari mu kigero gisa n'ikingana bose ye ubwo rero agasozi rero twari dutuyeho bakitaga Mwumva
Mwumva hegeranye na Mataba bwana Sumana rero ndagushimye cyane kuba witabaje agasaro kaburaga kugira ngo turebere hamwe ukuntu twagufasha guhura na mushiki wawe mwatandukanye dore hashize imyaka irenga 60 hafi 61 mutandukanye n'imyaka myinshi ariko urakizera ko bakiriho niyo waba batakiriho ariko bakaba bafite abakomokaho bakiriho tuzashakisha turebe aho baherereye niba bari muri iyo Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se bari mu bakajya ahandi ushobora no gusanga baraje bari aho ngaho mu Rwanda ariko batazi aho uherereye ushime cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho ukomere
yewe Imana ibahe umugisha icyama nkazumva amakuru yabo rwose murakoze cyane nkunda kucyumva icyo kiganiro rwose Imana ibahe umugisha cyane nari naravuze ngo mbese mama icyama nkabafatisha rwose tukavugana
birabaye muzenyu bwiza nanjye birashimishije
murakoze cyane rwose pe
ngaho ukomera ugira umunsi mwiza
murakoze namwe mukomeze kugira umunsi mwiza kandi Imana izabahemba nabonye mukora akazi katoroshye
murakoze mwebwe mudufasha kubikora
mukora akazi gakomeye rwose kandi ukingirakamaro nuko murakoze cyane namwe ndabashimiye rwose
agasaro kaburaga karabonetse
ni kuri iyo nkuru y'umusaza Telesphore Sibomana dusorejeho ikiganiro agasaro kaburaga nongere mbashimire kuba mufata mu mugongo ababuranye n'ababo mukadufasha gushakisha mukaduha amakuru bibutse ko iyo ushakishije iwawe ubinyujije hano ku ijwi rya Amerika iyo tubonye amakuru tuyatangira hano mujye rero mwumva kenshi kugira ngo amakuru abare batazabacika mbibutse kandi ko iki kiganiro kibafasha mwese kandi ku buntu muzirinde ababasaba amafaranga babizeza kuzabageza ku gasaro kaburaga impuhwe n'urukundo mu byimakaze mugire ubuntu nyabuntu naho ubutaha ku ijwi rya Amerika mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
agasaro You.